Sacham kama Yesu Kristu no kwagala kwa ikatonda no kusachi mwoko mwe mutukuvu kubera na fefe na neri abo ruganda bonna tusave wetwe na kweba zanganga nchali mulamu nai musange mikono jange masuko meme yange ne kusikwangu obusomyo na masabu na kamwa kange kana kutenderezanga meme mwezi sanyuka wena kuchukiriranga kutanda change wena kurokolerezanga mbisi muko ya byachidwo kubanga kubabera mpezi wange meme yange yekukwa kukobera mkono kwa wadyo kumpaniriza mukamaja wota okutresa kwa mwanga habibia ebirowoozo by'abantu okutresa kwa mukama kunywere nakuzona n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuuka emirembe gyonna tebwedalikirizanga bwababa kulw'obubi so tokwatibwanga bujja bwababa kundeeta bitali byabutuukirivu banga balisabwa amangu ng'essubi baliwotokanga omuddo ogumera wesigenga mukama okulenga bulungi beranga musi ogobereddwa obwesigwa banga okulaba ennaku tebuva mu ntuufu so n'obuyinike tebuva mu ttaka neyenze kibuga kya yesu njagalwa okunoonya katonda era njagalwa okulekera katonda ensonga yange akole ebikulu ebitanoonyezeka ebyekitalo ebitabalika oyatonyesebwa ku nsi n'asindika amazimu n'ebirakutumiza betowanze n'abalimunaku abasitula ate enku z'abakerengetanya emikono gyabwe negitayinza kutuukiriza tebatandika sumba wange seta genja angalamiza mudundiro ry'omuddo omuto antwala ku mabaya agamaze amateefa akumyawo emmeeme yange anuŋŋamya amaba g'obutuukirivu kw'erinnya lye era ne bwankugadde nga ntambulira mu kiwombe ky'ekisiikirizo eky'olumba esiritya kabikona banga gw'oli nange olugalo n'omugogo by'ebinsanyusa onteekateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange nsiiza amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebiireme ngagenda nange ennaku zonneeza obulamu bwange nange naatuulanga mu nnyumba ya kitange okutuuka ku nnaku ennyingi bona abazze batambuza ekigambo kya mukama webale olwabobona abaterekeredde kampala kwonooneka positivity nga ye meseji webale ayi mukama webale olwabobona abakwatiridde ekigambo kya mukama 256